Kuɗa lilaɓe sura go'o, aya sappo e ɗiɗi, yaaki cappanɗe ɗiɗi e joweego'o. Matiyas suɓaama. Sey ɓe jippoyi daga dow hoccere nde leɗɗe jeytun, ɓe kooti Urushalima. Hakkunde hoccere nden e Urushalima, ɗum ɓuraayi mil go'o. Nde ɓe natti gariiri ndin, ɓe ƴenti suudu dow to ɓe kawritata. Lilaaɓe ɓen ngoni: Bitrus e Yahaya e Yakubu e Andiraus e Filibus e Toma e Batilomi e Matiyu e Yakubu ɓii Halfa e Siman Jaloti e Yahuda ɓii Yakubu. Ɓe fuu e ɓe kawrita ɓe ngaɗa do'aare e ɓernde go'o, kamɓe e Maryama madujo Yeesu e minniraaɓe Yeesu worɓe e woɓɓe rewɓe ɗon ma. Nder balɗe ɗen kawtal kooliiɓe Yeesu yaari yimɓe 120. Sey Bitrus ummi dari yeeso maɓɓe wi'i: Bandiraaɓe, Ruuhu Allah metiino daga honduko Dawda dow Yahuda, kolluɗo nangooɓe Yeesu laawol no nangirta mo. Doole aayaaje ɗen heewa. Yahuda o kuudaynooɗo e meeɗen nder kuugal Joomiraawo. O soodi ngesa e ceede ɗe o yoɓa ngam kuugal kallungal ngal o waɗi. O yani nder maaka, reydu maako pusi, tetekki maako fuu ndufi e leydi, o maayi. Yimɓe Urushalima fuu nani habaru ɗum, kanjum waɗi ɓe noddiri ngesa kan nder ɗemngal maɓɓe, a keldama, waato ngesa ƙiiƴam. Ngam ɗum windaama nder deftere jaabuura dow maako wi'uki: Alwuro maako warta winde, to koo moye jooɗoo nder maago. Kadin ma wonde aayaare wi'i: Algoɗɗo hocca kuugal ardaare maako. E haani cuɓen gooto daga nder gondunooɓe e meeɗen, cerel ko Yeesu Joomiraawo wondi e meeɗen, daga cerel ko Yahaya waɗani yimɓe baptisma, yaaki nyalnde Yeesu hocca nder meeɗen, ngam o warta koccidoo habaru ummaaki Yeesu e meeɗen. Daga ɗon sey ɓe darni worɓe ɗiɗo, Matiyas e Yusufu Barsaba, bi'eteeɗo Justus. Ɓe ngaɗi do'aare, ɓe mbi'i: Joomiraawo, an annduɗo ɓerɗe yimɓe fuu, hollumin mo cuɓuɗa daga nder yimɓe ɗiɗo ɓe'e, ngam o hocca kuugal lilaaɓe ngal Yahuda ali, ngam Yahuda yahi wigeere to haanani mo. Sey ɓe ngaɗi cuɓol hakkunde yimɓe ɗiɗo ɓen, cuɓaaɗo on woni Matiyas. O nattina nder lilaaɓe sappo e go'o ɓen. Gaɗa malaa'ika'en ɓe'e mbi'i tokkuɓe annabi Iisaa: Yeesu on ɗon koccaaɗo nder mooɗon yaaki dow, o so'oyto duuniyaaru ndu nonno ngiiruɗon o hoccaama yaaki dow. Nder aayaaje ɗe njannguɗen ɗo'o, en nani sey tokkuɓe annabi Iisaa jippoyi daga dow hoccere nden ɓe co'i nder gariiri Urushalima, ngam ɓe ndeena garol Ruuhu Allah bo nonno annabi Iisaa waggini ɓe. Aaya 13 wi'i: Nde ɓe natti gariiri ndin, sey ɓe ƴenti suudu dow to ɓe kawritata. Ɗum e holla en tokkuɓe annabi Iisaa e carel ngel e woodi to ɓe kawritata e ɓe sumpootira. Ngam aaya 14 ɗawti wiiki: Ɓe fuu e ɓe kawrita ɓe ngaɗa do'aare e ɓernde go'o, kamɓe e Maryama madujo annabi Iisaa e bandiraaɓe annabi Iisaa worɓe, kadin e woɓɓe rewɓe ɗon ma. Ngam non ɗum e tabbitinana en tokkuɓe annabi Iisaa e ɓe kawrita wigeere go'o, e ɓe sumpootira, e ɓe ngaɗa do'aare e ɓernde go'o. Haa maa en nani Maryama madujo annabi Iisaa e minniraaɓe annabi Iisaa worɓe e ɓe ngondi e maɓɓe nder sumpo go'o. Aaya 15. Nder balɗe ɗen kawtal kooliiɓe annabi Iisaa njaari yimɓe 120. E ɓe kawrita wigeere go'o, e ɓe sumpootira, e ɓe ngaɗa do'aare, e ɓe mawnina Allah Joomiraawo. E ɓe ngaɗa ko Yeesu Almasiihu wiiɓe ɓe ngaɗa, waato e ɓe njooɗi nder Urushalima e ɓe keɗi alkawal garol Ruuhu Allah Joomiraawo nder maɓɓe. En nani Bitrus ardiiɗo maɓɓe ummi dari yeeso maɓɓe wi'i: Bandiraaɓe, to en gejjutu ko Ruuhu Allah Joomiraawo wi'uno daga honduko Dawda laamiɗo dow Yahuda Iskariyoti kokkitirɗo annabi Isa. Dole ayaje kewa, wato ko Allah wi'i diga konduɗe annabo'en dow Yahuda Iskariyoti, dole ɗum hewa. Aya sappo e jeweɗiɗi yaki sappo e jeweenayi wi'i, Yahuda kuudaynoɗo e meɗen nder kuugal joomirawo. O soodi ngesa e ceede ɗe o yoɓa gam kuugal kallungal ngal o waɗi. O yani nder maaka, reydu maako pusi, tetekki maako fuu ndufi e leydi, o maayi. Yimɓe Urushalima fuu nani habaru ɗum, kanjum waɗi ɓe noddiri ngesa kan nder ɗemgal maɓɓe a keldama, wato ngesa ƴiƴam. Ɗo e holla en no Yahuda Iskariyoti nyamuɗo amana annabi Isa halkiri. Aya cappanɗe ɗiɗi, gam ɗum windama nder deftere Jabura dow maako wi'uki, alwuro maako warta winde to ko moye joɗo nder maago. Kadin ma wonde ayare wi'i algoɗɗo hocca kuugal ardare maako. To en jangi nder Jabura cappanɗe jowego e jowenayi, aya bo cappanɗe ɗiɗi e jowi, e aya cappanɗe ɗiɗi e jowenayi, e Jabura ɗarigo e jowenayi, aya bo jowetati, en gi'ay ɗum. Bitrus e hokkaɓe shawari ɗo hani ɓe cuɓa goɗɗo e battudi Yahuda Iskariyoti kalkuɗo gam hallende muɗum, gam o wi'i dole ayaje kewa, wato ko Allah wi'i diga konduɗe annabo'en dow Yahuda Iskariyoti, dole ɗum hewa. Gam non aya cappanɗe ɗiɗi e go'o yaki cappanɗe ɗiɗi e ɗiɗi wi'i, e hani cuɓen goto daga nder gondunoɓe e meɗen cerel ko Yesu jomirawo wondi e meɗen, daga cerel ko Yahaya waɗani yimɓe baptisma yaki nyande Yesu hocca nder meɗen, gam o warta kokkido habaru ummaki Yesu e meɗen. Bitrus e wiyaɓe ɗo hani mo ɓe cuɓata warta goto nder maɓɓe gondunoɗo e maɓɓe diga puɗɗam, wato diga cerel ko annabi Yahaya waɗanayno yimɓe baptisma ha yaki nyande annabi Isa hocca nder maɓɓe yaki dow, gam o warta kokkido habaru ummaki annabi Isa e maɓɓe. Wato wonɗon hani neɗɗo on anda habaru annabi Isa boɗɗum diga fuɗɗode ha yaki nyande annabi Isa hocca nder maɓɓe yaki dow. Aya cappanɗe ɗiɗi e tati yaki cappanɗe ɗiɗi e nayi, daga ɗon sai ɓe darni worɓe ɗiɗo, Matias e Yusuf Barsaba bi'eteɗo Justus. Ɓe ngaɗi do aare ɓe mbi'i, joomirawo, an anduɗo ɓerɗe yimɓe fuu, hollumin mo cuɓuɗa daga nder yimɓe ɗiɗo ɓe, gam o huwa kuugal lilaɓe ngal Yahuda ali, gam Yahuda yahi wigeere to hananimo. En nani tokkuɓe annabi Isa njaɓi cawari ɗum ardiɗo maɓɓe Bitrus hokkiɓe dow suɓuki goɗɗo koccayɗo wigeere Yahuda Iskariyoti. Gam non sai ɓe darni yimɓe ɗiɗo, wato Matias e Yusufu, sai ɓe ngaɗi do'aare ɓe tori Allah joomirawo anduɗo ɓerɗe ɓi Adama suɓana ɓe goto nder yimɓe ɗiɗo ɓe 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 darni gam hocca kuugal Yahuda Iskariyoti. Gaɗa ɓe ngaɗi do'aare bo sai ɓe ngaɗi cuɓol hakkunde yimɓe ɗiɗo ɓen, sai cuɓol yani dow Matias, sai ɓe nattini Matias nder lilaɓe sappo e go'o ɓen gam o hocca kuugal ko joɗorgal Yahuda Iskariyoti. Bandiraɓe am enen tokkuɓe annabi Isa hande, ko ɗum ekkitinta en. Arande en nani tokkuɓe annabi Isa co'ake nder Urushalima, gam ɓe joɗo nder Urushalima bo nonno annabi Isa umriɓe. Ɓe njawa ɓe puɗɗi kuugal ngal annabi Isa hokkiɓe, amma ɓe njoɗi nder Urushalima e ɓe keɗi alkawal garo Ruhu Allah joomirawo bo nonno annabi Isa umriɓe. Ɗum e ekkitina en, enen tokkuɓe annabi Isa hani ngaɗen ko annabi Isa umri en ngaɗen. Nder jonde maɓɓe bo en nani e ɓe shumpotira feerotirol wala hakkunde maɓɓe, e ɓe kauti ko'e maɓɓe, e ɓe ngaɗa do'aare, e ɓe teddina Allah joomirawo. En nani nder cuɓol maɓɓe bo ɓe tokki ko Allah wi'i nder wolde muɗum, ɓe ngaɗi do'aare, be tori Alla jomirawo subana be gartay do battudi Yahuda Iskarioti be ngada yidde hore der cubol mabbe amma be tori Alla jomirawo e hore mudum subane do mo yidi hocca battudi Yahuda Iskarioti goddo der mabbe wi ay a awani anhani war jodo da e battudi Yahuda Iskarioti war koccha jodorgal Yahuda Iskarioti be kolla yidde hore amma be alani Alla subol gam non bandiraabe am enen tokkube annabi Isa hande der cubol ardiibe kawtal tokkube Yesu sey ekitoden diga ko lilaabe annabi Isa ngadi do gam non sey tambinen Alla ko dume ko ngadeten itten yidde hore itten shiya gonga ko dume bodanay en bandiraabe am hande der siyasa leydi meden gam shiya subol e gonga gam shiya subol dow lawol Alla hanjum waddanta en torra e boni en nani do Yahuda Iskarioti de nyami amana annabi Isa o tubay diga hakke mako gam non o yahi wigere to hanani mo wato halkere gam non bandiraabe am enen tokkube annabi Isa hande se paamen wiki to en nyami amana annabi Isa en jahay to hananta en wato halkere e kiita Alla gam non se en jogoden amana tokkoden annabi Isa e gonga tokkoden annabi Isa e bernde go'o to shelen lawol kalken bo Yahuda Iskarioti Alla jomirawo walla en amin bandirawo am an hettiditto joni ha medden dow ekitinol ngol ngien no ngadirten ko Alla yidi dum wallay en na sedda to en notake jamde tati de bandirawo am nota jamde den der bernde maada jamol arandewol ko ngol ekitinol ekitinta en dow Alla jamol didabol ko ngol ekitinol ekitinta en dow ko e meden jamol tatabol dume hani ngaila ko Ala der jonde maada gam maunina Alla jomirawo tagudoma e kisnoma bandirawo am nota gamde de der bernde maada